Isithombe semashumbinambili. UJesu uzelwe. Incwadi baseGalatiya sahluko sesine, ivesi yesine nesihlanu. Incwadi kaMateyu kuqala, ivesi yeshumi neshagalombili, sigcina ivesi nemashumi abili nanhlanu. Izwi likaNkulunkulu liyiqiniso. UNkulunkulu ngeke awaqamba amanga. UNkulunkulu watshela u-Adamu ukuthi uyothumela loyo oyohlela uSathane. Wathembisa uNowa ukuthi uyobaqeda bonke labo abamonayo noma abangalungile. UNkulunkulu wakhombisa uJobe ukuthi yena usifunela lokho okuhle, futhi wakhombisa u-Abraham ukuthi yena uyazigcina izithembiso zakhe. Kulesi thombe sibona umntwana obizwa ngokuthi uJesu. Wazalwa ngesikhathi ezweni lakwa-Israyeli kuqala elalibizwa ngokuthi iKhanani. Umama wakhe uMariya owayisizukulwane sika-Abrahama no-Isaka. UMariya wayeyintombi nto ngesikhathi ezalwa uJesu. UJesu wayengenaye uyise wenyama. Uyise kwakunguNkulunkulu oyedwa weqiniso. UJesu nguye oletha izibusiso emhlabeni wonke. Wazalelwa ukuzogcwalisa isithembezo zikaNkulunkulu nokwehlula uSathane, nokuthi asibuyisele emva kuNkulunkulu.